Smack City Dog.
Yeah. Hii ni ngoma ya mafellas. Wale wanajua the Lord will never fail us. Vic G. Don Guma.
Nitapika tu. Najua nitapika tu. Niko na Yesu moyoni mwangu. Najua nitapika tu. Nitapika tu. Najua nitapika tu. Niko na Yesu moyoni mwangu. Najua nitapika tu.
Wacheka kobla kisema tabai ama mashida sikufanye ukose imani bwana uyu God tunasaba na itwa Jehovah Shama meaning ever present twintana pia sama kama Job watacheka lakini nitasimama cause we God mini Victor no wezoliza wanyama nani alijua David angepata power kweli favor and fani kama video ama drama nikikrash kama beats tusiseme sina future cause God has plan unaeza kasoma scripture plan to prosper me siza kunumizo sishangae nikismile kila siku miujiza nitazidi kumsifu kila siku ya maisha hadi ile siku pumzi zangu zitakusha mimi niko free ulisema yote kusha and you still on my side sasa nana tanitisha
nitapika tu najua nitapika tu niko na Yesu moyoni mwangu najua nitapika tu nitapika tu najua nitapika tu niko na Yesu moyoni mwangu najua nitapika tu. Kama muziki umefanya hata album umetoa washakula wajanja na muziki ya ulipi kama muziki umefanya hata album umetoa washakula wajanja na muziki ya ulipi oh ndoto ulionayo usiwache usikubali mabitozi wa kucheke haijawahi kuwa shida kupata ndo kupata hiyo mwanzo wa kusaka pia tushona tu njuguza tu fukuza na kanjo watakuzoea nitafika tu niko na Yesu moyoni mwangu najua nitafika tu nitafika tu najua nitafika tu niko na Yesu moyoni mwangu najua nitafika tu.